wete kati waite waite uweke kati waite waite tuwalete kati finally watu wametoka mbali mwani upo uwanjani amesha tolewa ndani bila ya kipingamizi leo tunaenda na nyumbani tena bila ya mashaka tunaondoka na kwa amani oh yeah. Teka gemu, nje na ndani Washabiki nje shangwe, kitu nyavuni Honey, baby Sogea, unikarimia Nikukumbatia, usiniachia Aye, aye, ushindi tushangilia Aye, aye, ushindi tushangilia Aye, aye, ushindi tushangilia Aye, aye, ushindi Discipline Kushimo back to Banana Pwani Grand Music Kupam tu Ini kupam tu Leo ni kupam tu Leo ni kupam tu Kupam tu Sasa ni kupam tu Sisi ni kupam tu Ini kama ni kupam tu Kupam tu Ini kupam tu Leo ni kupam tu Leo ni kupam tu Kupam tu Ushindi nje na ndani Nje na ndani 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 Grand Music Liga kazi usige matumizi